wacha moto weka kuni mwenda. Wacha moto weka kuni mwenda.
Belevo, your body green like a water. You make me drunk, you make me quitty. You look smart, move kitty. Belevo, ono sari sari mbata. Rasta mani shatare getuze ne mpere. Budu shape, body shine, skinny, young penny. The way you bubble in a miniskirt. You force me call you my sweetie heart. You big a booty, make a booty pa me. Singa benda chonku wa demande. O wanguli da gyal, tuna puyo radio. Pick up your phone yo. O wanguli da gyal, tuna puyo radio. Pick up your phone yo. Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Icho kifundiri nyuma nine sauzani.
Give me your wapati combination.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Viro mejaza nyuma nime sau kwera.
Give me your body combination.
Susana, running my race. Follow my pace yo. For you to make the temperature rising. Togana, bazade bombatia. Dengata la takashi na paket. Wetu karina ndengu. Woman, sina magari pesa. Bado sijajenga, acha nikupe moyo mimi kuridhishe. Wala sina kama Dangote, au tingi twenda America. Acha nikupe moyo mimi kuridhishe. Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Icho kifundiri nyuma nimesauzani.
Give me your wapati combination.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Viro mejaza nyuma, nimesau fera.
Wawo mburi da gyal, tunapu yo radio. Pick up your phone yo. Wawo mburi da gyal, tunapu yo radio. Pick up your phone yo.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Icho kifundiri nyuma nine sauzani.
Give me your wapati combination.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Viro mejaza nyuma nime sauvera.
Give me your wapati combination.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Icho kifundiri nyuma nine sauzani.
Give me your wapati combination.
Washa moto, weka kuni pepeta.
Give me your wapata buti tension.
Viro mejaza nyuma nime sauvera.
Give me your wapati combination.